Sanibonani, igama lami nginguLindokuhle. Ngihlala eMaranatha. Ekhaya ngihlala nobaba nogogo nobhuti wami abathathu nosiso yedwa. Oyedwa uyafunda kude nendawo. Umama wami wangishiya ngineminyaka eyisishiyagalolunye. Sihlala kahle ekhaya. Oba ugogo uyahola nobaba sothole umsebenzi. Sisegqekeni lasekhaya. Ugogo lona uganda umbile la. Sawona gogo.
Yebo.
Kunjani?
Ngiyaphila gogo.